zayjams.com premiere.
Diga, your boy Vans.
Lusaka Studios Music.
Guess who? No, they call me the future push.
Baby Lords on the beat.
Kina believe ate muli haso. Ukapungwa na nizako ndaba mutu ndiye mpaso. Deka wakambe uli na kaso. Uziwa mozi pezela useka chili kukanswa. Usakila good life uli broke. Ndiye ija wakari mwana uvutika na mashok. Mimbu wanooneka moko moko. Mungo seka sini wala nifaka food pa table. 04 pa Joaze hustler. Wesa niziva nga nifake pa ma mafia. It's your boy 01 nishikwacha. Whether ni kumigoji maninga nipanga kwacha. I work hard na nzelu visa kavute. Tamangisa muntu wanga fani kavana wakute. Sweat for sweets ina bwelele pachape. Positivity ya ule sindye ilenge saukape. Mavala na vodula nzere nzere. Yati wakamba chidye motie kazi 7-0. Sevendesha bantu wasa kudelele. Show off mukombo ni bonju gone la muchele. Iwe mkongole ni fulu pache panda. Wambunyonga na katundu palas muzaka panda. Munga sensas mupita na chilanganda. Wopinda na wonyitiwa palas mpaka mabanda. Kina believe ache muli haso. Ukapungwa na nizako ndaba mutu ndiye mpaso. Leka wakambe uli na kaso. Uziwa mozi pezela useka chili kukanswa. Usa kila good life uli broke. Ndiye ija wakari mwana uvutika na mashok. Mimbu wanooneka moko moko. Mungo seka sinu wala nipaka food pa table.
Are you aware at the end at school aka? Sina chinje cheda ndiye chelifu na bra. Nisipa zila don't care any two along as. Nipanga zanga lo nione catch puwa ta. These days pusha na siyo seka seka. No off days basis is as gula yeka. Dezongene samo pacha mwenzo meka meka. Apa slowly taking off amonga ndine undertaker. Nipa zile coin my heroes is up apana. Life palusa kakaleza niyo kakana. With the little that I make ninga nkale big plan. Nga uziwa mozi sungila na ya pro team akwana lesson. Palibe drama sinipwela po. Sela konga ti upanga drama osa pwela po. Pela ko binenga na ukwate woy mpela ko. Gizajitika vosura wazao nelako. The future push.
Kina believe ache muli haso. Ukapungwa na nizako ndaba mutu ndiye mpaso. Deka wakambe uli na kaso. Uziwa mozi pezela useka chili kukanswa. Usa kila good life uli broke. Ndiye ija wakari mwana uvutika na mashok. Mimbu wanooneka moko moko. Mungo seka sini wala nifaka food pa table.
Ooh, Lusaka Studios Music Records.
Friends, the future push. Yeah. Abra H is in the building.
Baby Lord Music.
Yamanga nayo.
Zayjams.com.
Yama. Now we out.
Baby Lord on the beat.